Yeah. Take a full of Vele Quest. Freedom Park representing YBG. A three ninja. Thank you, K2. Shall peace.
Ano patela? Ugo vatina sazenzela. Kwasba nugo vasizo pumelela. We are on the league. Asale tele makini. Asno patela. Ugo vatina sazenzela. Kwasba nugo vasizo pumelela. We are on the league. Asale tele makini. Ebati mina fantastic. Sano genza bombre papa topa ma plastic. Velen sick. Marang nidi netinik. I ask keep sano grepa ngana piti skills piti senza bantu babe dizzy busy yabona manje seba lazy and crazy ne flow la mente kelbenze peli seba low angithi ba repa ngebeatri ngiyakhikha ngushiki nginodi sangazweli ngisweet like icheli obazenza umkhuzi ubathole emakhoneni I'm a street fighter ngangibiza ngoblanka sano kushisa igada qeda ngibafonele sanka ngiyasidisa esinedimoni ngisibiza bo Simon bazenza amapython Nusawa like a demon, observe. So bona ngabo ma 7, seni nonke, nongoma ngabe ni 11. No patela, ugo batina sazenzela. Kwasba nugo basizo pumelela. We on the league. Sale sele makini, as no patela. Ugo batina sazenzela. Kwasba nugo basizo pumelela. We on the league. Sale sele makini. Bathu mlomo wakhe indunu, that's why ukhafula amasimba. I'm a great speeder, ngakhila mfana mangifika. Awuna wait, mara mangidisa abanye asinda. Akuna debate, mina sengifamous njenge pizza. Angiyahalisa, nongena stage ngishisa. Njenge firefighter, uzongena mawuzo ngicisha. Njenge soldier, mina mfana ngiyahlasela. Uyagodola, that's why mfana ngikubasela. Flow lami benzini, hlekisa abantwana. Lezi zingajwayelekanga, inkome nempandla. Ngela mseko zenza uthisha sekangishaya isandla. Akusana ndaba, ebhekhe enhleke vele ibhaya. Khwela phezu kwebeat, abone rea vaya. Mangabe idimoni mina ngikushaya ngefire. Duma ukudlula igenerator, sizabhayitha. Mebo ukuthi tsafu grayitha, dakucypher. Ngisanongena ngiphethe ipowder for ukuqopha. Lezi nhleke zithanda ukubhayiza. Angithatha amasimbo ngangibiza ibaby diaper. Dala ngiceda abantu ebheshini ngisavana. Uthi ababa udliwa ipakistana. Vana njengenew baby ngigcwalisa umhlaba. Neramele ibhaya sometimes nokuhlanza. Sanokulanda inyoni ngibuze wayo papa. Angile qaba ehlafuna amaphaca. Sanokulanda inkukhu ngigagisa amaqanda. Angidili nentwana ezingagcoki i-under. Sanongena esteji imfithu zize zinokusirhama. Nokubatshela ukuba thina sazenzela. Kwasba nokuba sizophumelela. We on the league. Asilale hlele makini. Asinokubatshela ukuba thina sazenzela. Kwasba nokuba sizophumelela. We on the league. Asilale hlele makini. Asinokubatshela ukuba thina sazenzela. Kwasba nokuba sizophumelela. We on the league. Asilale hlele makini.